Atigana di samali pigo. Atigana di samali pigo.
Yafika nthawi yomwe timapatsani programu yomweyo wathu yomwe cholinga chake ndi kupereka umwini wa michigo kapena kuti madrawo kwa anthu omwe amagulitsa ntchito michigoyi mpofuna kuonetsetsa kuti aliyense akumwa madzi abwino. Programu iyi akukoza ndi awayilesi ya mudzi wathu ndi thandizo la ndalama lochokera ku bungwe la Japan International Cooperation Agency JICA mogulizana ndi boma la Malawi. Ndipo mwafika na lachiwiri nthawi ya 11:30 mawa ndi kubwerezedwa loweluka 2:30 masana. Mumakhala ndine Vesta Junga komaso mzanga Emmanuel Zandonda.
Ndina bambo sawononge madzi. Bona yapa alufuna madzi, alufuna madzi.
Omvila mprogramu yathu yalelo yomoyo wathu tikubva mwatsatanetsatane momwe tingamangile dzenje logwera mu madzi pa njigo wathu. Komaso tibva mitundu yake ya maenjewa yomwe pa chingalezi timati Psokaway Pit. Koma pamene tikusuntha pafupi ndi wireless yathu bwanji tifunakukaye nyimbo ipang'ono kuchokera kwa zathu a mudzi mwakhwawe yomwe akuti azimayi muziyesetsa kukoza pa njigo suyu taumba njelo akomaso tamanga mpanda. Mela nyimbo ndi imeneyo yabwino yomwe azimayi muziyesetsa kukoza pa ntchiko azibambo muziyesetsanso kukoza pa ntchiko osemango ti mbolekete nkhundu mwandala nyimbo ndithu imeneyi kuchokera kwa azathu a mudzi mwakhwawe. Tsopano tiyeni tive momwe azathuwa adamangira dzenje logula mo madzi pa ntchiko awo. Ndipo acheza motere ndi nzanga ameneyu Emmanuel Zandonda.
Nawa migeso.
Mavuto mwale.
William Wonjezani.
Tikumva zoti inuyo ndi amene munamanga pamene papogwira madzi kuno kwa khwawe. Zinakutengerani nthawi yayitali bwanji kuti mumalize?
Apapo tinapanga masiku awiri. Ya, ndiye kuti umangaku sinapitirireso mpaka naufika na pasi penipeni adayambira kupena pake pantundapo.
Fajani simunafike pansi penipeni kuyambira kumanga.
Mmenepo njerwazi ndiye zinali zochepoko.
Miyala iyi munayitenga kutiko?
Minyala inayitenga kuntunda kuminda uku.
Amene anabweretsa pamene pa ndani fasi ingabwere yokhali pamene
kulu ndidatengira pangwalo.
Minyala imene inyothaniza chani pachitsime pamenepa?
Minyala iyi imathandiza kukhudzana ndi madzi fukwa minyala iyi ndi yasakalabwe. Imamwa madzi
kungwekapo minyala yosadziwika bwinobwino ndikuti madzi athu makhala kungotayikira paliponse
mate zoona zake.
Mungakumbukire mwezi umene munamanga dzenje limene?
Ndithu kumbukire.
Tafulukuzirana amene akupita wayeresa mudzi wathu munamanga liti dzenje?
Tinamanga mu 2002.
Mwafukulako kangati?
Tafula ulendo wochuluka kwambiri.
Chimene chinakupangitsani kuti mumange kadzenje kabwino chonchi kozungulirani njerwa zotcha kuoneka soti komangidwa mwaluso nchifukwa chiyani?
Timateteza ziwero zimene zimakasamba pa mkhuti imeneyi ndiye kuti zizilephera kulowa mmene mukumakasambamo.
Anzano amene sali ndi kadzenje kotayikira mu madzi chonchi mungawuze zotani ngati atcheya kuno kwakhwawe?
Ine monga chairman uno kwakhwa ndifuna ndiwafulukuzira kuti dzenje linofunika kwambiri kuti pazikhala kukhondwa malo ifuwa chiwero chimalephera makasamba amenepo umakapangisa malo pamenepo. Nkhumba sizilowapo, ng'ombe sizimwapo, kani mbuzi zimwapo, komaso timafalizira warola malo amenewo. Ndipo kumakhala kwa chidule kwambiri oteteza matenda amene angatipeze kuchokera kulephera kwa kukhondwa.
Tsogoleri inu amene munamanga ndithu kadzenje kameneka ndikakatali bwanji?
Kameneka ndi 2 meters kuchoka pasipo kubwera pamwambapo.
Mlingo wake umene umanena kuti ukhale wautali ndi umenewo kapena mmanena abe kupitirira pamenepo?
Umenena upitirira kumatini kupasikwa kake kuli minyala kwambiri.
Fake simunapitirire? Mwanena kuti mmafukula pamatenga nthawi yaitali bwanji kuti mufukule pamene?
Mmene pani mwezi umene timatitapanga basi timakakhazikaponso minyalayo.
Ndani amene amafukula?
Ngati komiti.
Akomiti amudzi samakuthandizani?
Amathandizapo.
Tikanena mbali motalikirana bwanji kuchoka apa ukafikira apo?
Apo ndi 1.5 apo.
1.5. Chifukwa chani munapanga zimenezi?
Naone kuti dzenje likulireko pang'ono.
Ndilibwirirekonso ku miyala. Miyala simaphwanyika miyala imeneyi?
Miyala imaphwanyika ndithu.
Wana samabwera udzasewerapo kuti aphwanyephwanye miyala imeneyi?
Ayi sabwerapo.
Pali ndongosolotani kuti wana samasewerepo mene?
Makamaka komiti na amene amateteza kwambiri.
Amudzi muno ena salibe udindo umenewo?
Udindo ulipo poti angasi dangozungulirapo mpano.
Inu ngatapyuda munadyapo ndamazingati pamenepo fa ni ntchito kuti mene?
Palibe chimene dali apo.
Chifukwa chani?
Basi ndine wamudzi somu muno ngati niwakeso mudzi.
Natu amafuna be atadyapo ngakhale madziwo akugwitsa ntchito ndiwo. Inu chifukwa chani tafotokozani mubwino muli mudzi momuno munagwira ntchito imeneyi simunadyapo ndama iliyonse? Tafotokozani muno bwino. Inu chitukuko chimenechi chokukhudzani bwanji?
Tionikhudza fuka ineyo ndinopo mpano ndipo mchigoni wathu omwe.
Kwa anzano amene akubvera wayeresi mwina amafuna pa atadyabe ngakhale chitukuko nchawo?
Ameneyo ndi otofunika ataganizira mofatsa bwino fuka chitsimbecho ndiyewo chomwe.
Amayi zinali bwanji poyamba pamene pamsana asanamange kampanda kameneka kogwirapo madzi pachitsimepo?
Pamenepa panali uve kwambiri. Matope amakhala pamenepa ndiponso ziweto ngati nkhumba zimangosambira pamenepa panali zinthu zosakhala bwino. Motinso tidakalandira matenda. Ndati tatero tidaganiza zoti tikozeka kanthu kameneka.
Inu munali nawo mgulu okapakira miyala imene ingolo? Chifukwa chani mayi?
Chifukwa ndi madziwo bwino wa madziwo.
Munayenda maulendo angati?
Tinayenda maulendo awiri.
Tafulukuzirani anzanu amene akumvera wayiresi nthawi ino kuchokera kuno kwakhwawe?
Ine ndiwawuza anzanga kuti mpofunika kuti patabwera chitukuko pamodzi pofunika umalimbikira chifukwa ndiwo umoyo wabwino umenewo osati kutsalira maka mwa mzitsime zithapwi ayi kwamako kutabwera chitukuko tizigwirana manja nkumanga umodzi nkupanga zinthu zija.
kwa ina mai kukala ndika dzenjego taida mamadzi kabwino palibe ndithu olo udzudzu abasunga penzekepo palibe olo masamba ena pamamena udzu mungalangize zotani kuchokera kwenu amai
ife rikozo walangiza kuti iwoo asamale banjigo pawo akumbe dzenje ayikepo miyala ukana kuti zoweta zizitani zizisambira pamene pajapo ukana kolela
Mfumu, inu chitu kukwajmene chicho kumbaka dzenje, muna chila ndira banshi?
Ine ngati fumu, ndina chila ndira ndima njawili, koma sopa unu ndini okondwa kuoneka kuti pajitsime banga tsipano paliposa marika.
Tikumva zino kuti inu munathandiza kuti miyala imene ichoke kumaminda uko kubwera pano, muna thandiza mchila yotani?
Zonadi inenere ngapo gao, arandipeza anthu anga. Kuti tufuna tikoze draw lija. Ineo nalola kupereka ngolo kuri ikerenge minyala kutali uko kubweretsa malo ano.
Pali mafumu yena madero sana sana. Kuti atenge mbali pachitukuko chimene chikuchitika nda komiti osamalira njigo. Iwo osamalira nawo mbali. Inuyo ngati mfumu akwawe. Nchifukwa chani munaganiza kupanga zoterozo.
Ineo ndikuze na zanga mene mukubvera nthawi ino. Kuti ngati simufuna kuti mzitenga kogawo pachitukuko ngati ichi mukutsalira. Ndizinthu zofunikira kwambiri kuti tirengepo gawo anditenenaso kugwira na manja ndi azathu aja tinawasankha akomiti tinawasankha teka ngati pala kuika tenti kambirane komabe tenti chilandire ndi manja awiri chiko chimenechi
inu pa ntchito iliyonse imene machitika pamene pamatenga nambale ya fumu
chilichonse sindengera ndine wankulu ndimene akutengapo gawo
Zikomo kwambiri ya mfumu, utenga uliwonse mene munga tekupeleka kwa anthu amene sati nga nombali muno mudzimwanu kumasoma dera ina onse amene akuvera wireless ya mudzi wathu.
Utenga kwa wena onse amene mukuvera wireless mphindi ino, ndikupempheni kuti chonde chikabwera chitukuko. Ngati enife tikuonekatsa chidwi, pamabwera soma bungwe na matotithandiza choncho, tizoona zabwino zochuluka-chuluka tikakhala anthu achitsazo.
Amene ana umba njero zimenezi ndi ndani atsogole.
Njero izi zinaumbidwa ndi mudzi kapena kuti guru. Ndiye kuti tinaumba mpaka na tinatentha basi ndikuyambuka manga.
Amene amatuta malo amene muna umbira njero zimenezi analaganyu kapena inu ake amunomwe.
Anu ake amudzi munomwe. Anu ake ndithu.
Amene amathandizira kutunga madzi ku njero zimenezi ndi ndani.
Azimayiso amu muno mudzi.
Simunalembe wa ganyu soya?
Ayi, sinalembe.
Ndiye munanena kuti ndi mamitazi pafupi awiri. Ndiye munanenaso kuti mafukula pakathamina miyezi iwiri. Amaphatikizana amayi komaso abambo.
Pamenewo ndiye amayi wa koma timangwa yambofukula ndifeyo anthu amuna. Basi ndoti timauza azimayi ndiwo amakatsuka minyalayi.
Ntchito ya azimayi yotsuka minyala.
Yotsuka minyala ya.
Inu mmangofukula.
Mmangofukula ya.
Fwaja ni mauza zimayi kuti angotsuka miyala.
Ndiyo programu yao yokudza na minyala iko.
Koma yolo wapa chisime.
Ndiyo rinyo ufunike feo, anta amuna.
Madera ina tu chidi chosama panga uka. Amai, kutota miyala, ba zenje, kutuka miyala, chidi chonse ya bambo sama ringa nao mbali. Inu abambo otero, madero siyana siyana amene akutumvira, munga uze zotani.
Utengo mene uwoni na kuti iwo, ndiyo risalu funa kuti dikareba mgiliza, nukudza na ni banjiku. Kufunika beti zikarira limoti kuti chiro zose zizigwirira limoti ya
ndi munakamba apo nthainengena kuti mufuna somtabaka plastara kanthu kameneka chifukwa chani mufuna opaka plastara kanthu ka ena athona ngati kachabechabe mpaka ukaonongera cement pamenepa inu chifukwa chani mufuna opaka plastara kamene
ngakhale kolimba
mwangu ndi kolimba tafotokozerani muno mwino ena mwina mwangu amanga mmasambara
karakhala kuti katapaka plastara ija plastara imene ija ndi masonyezo nini kuti kapena kuti ntchito yose yokhudzana ndi madzi ajawo asamatayikire kwambiri
zikomo kwambiri ndathokoza kuti mwatigawirako kuti inanso aphunzirako ziwiri zitatu kuchokera kuno kwa akhwawe zikomo kwambiri
zikomo kwambiri
omvera amenewo analaza anthu akwa akhwawe fume yaikulu simphasi kufotokoza momwe adachitira kuti amange dzenje logula mumadzi pa mchigo wawo mjamchingereza mati sokaway pit kodi nanga inu mulekeranji kukhala ndi dzenje logula mumadzi pa mchigo wanu kuti mupeme matenda monga malungo kapenaso kutsegula mimba. Kumbukirani kuti mukuvera programu ya moyo wathu yomwe cholinga chake ndikupeleka umwini wa michigo kapena kuti madrao kwa anthu omwe amagulitsa ntchito michigoyi mpofuna kuonetsetsa kuti aliyense akumwa madzi abwino. Inu ngati muli ndi manga kapena funso tumizani uthenga wanu pa nambala iyi 0 manena 2 47 0995011 ndibwelezanso nambalayi 0994725011. Imeneyi yatisangalatsa kwambiri yomwe ndithu amakamba kuti madzi ndi moyo kuchokera ndithu kwa Akhwawe fumu yaikulu Simphasi. Omvera mundilole kuti bwanji nsanga imanoza ndonda amalize ndithu programu yathu ndi amayi Sadyalunda amenewa ndithu ndi mlangizi wa chitukuko.
Zipomo ine ndi mayi Sadyalunda amene ndimakhala kwa Ngoka mlangizi wa chitukuko wamabwino boma la Ntchintchi. Siko kwambiri dzenje limeneli limene limakumbidwa pa ntchigo uliwonse ndicho lingachoti madzi amene autayikira azikagwa mmenemo osati azingopita paliponse. Timatha kukumba njira zosiyanasiyana molingana ndi mmene anthu akuderalo ali nazo ndirama chifukwa mitundu ilipo ingapo imenenso imafunanso zinthu zofunika kugwisa ntchito tikamakumba dzenje lotayikira mu madzi.
Mungawo zomvera mitundu ya maenje amene akuyenera kugwira mu madzi ikadzenje kamene tima inena kukumba pa ntchigo athu.
Zikwama kwambiri mtundu woyamba ndi mtundu umene timangokumba dzenje lija basi osafutikira kungoyika mu miyala kungokumba kuyika mu miyala imene timayiphwanyaphwanya ndicho linga choti madzi akamalowa azitha kulowerera kudoti amene amathanisa soti mwina pa dzenje paja pasakhale chithapwi kufanike timatha kumba kuyikapo miyala kuti pakhale posaonekera madzi. Isaiwa tuteteza madzi athu tasakhale ogundidwa ndi zonyasa zimene zimatha kubwera muna ndi ziweto nde tikavindikira ndi miyala ija ziweto sizifika monga nkhumba kandi zina zote zimene zimafunanso madzi. Mtundu wachiwiri ndi mtundu umene timangokumba osayika miyala koma ndikuvundikira ndi mitengo because odula mitengo zimene zimapezeka kudera konko kumudzi kandi ya mango yaifupi bwino imene timayesa ndi dzenje lathu ndetika kumba timango kumba kutenga zimitengo kuika pamwamba panje kuvundikira mtundu wachiwiri ndindume timakumba dzenje kuika mumia kuwaka mbali ndinjerwa ndikuika mpo chivindikiriro osaika mumiyala tundumene wachitatu metimango kumba kuwaka mbali ndinjerwa ndikuika chivindikiriro chamitengoso mtundu wina ndindume timatha kukumba kuwaka komaso kuika miyala mtundu wako kumba kuwaka ndinjerwa kuika so miyala tundumene ndindumeso makhalapo pa njigo metikhoza kukumba mtundu wina timatha kukumba dzenjeratu kuwaka kuika miyala komaso ndikuvundikira ndi chivindikiro cha konkriti chimene chimatsekera pamwamba pa dzenje lathu lisaonekereso kuti pali dzenje
ubwino wake timungafotokozere motani omvera fa nkhulu kuti maenje onsewa amene mwafotokoza ali ndi ubwino wake komaso mwina maenje ena onsewa mwafotokozanso ali ndi zovuta zake tafotokozani kaye mavuto kamaso pambuyo pake mfotokoze ubwino wa maenje onsewa
ndisikopa kwambiri tiyamba ndi mtundu uja takamboti timangokumba kuika chivindikiriro kuipa kwake ndikoti mtundu umenewu sujadwa kuwonongeka chifukwa ngati dothi lake lili oyipa limatha kugumukira dzenjeja ndikukwiyirika komaso chivindikiro tayika chija chifukwa timayika mitengo mitengo ikhoza kuwola komaso kudyedwa ndi chiswe ndi kuti nthawi yosakhalitsa kupeze kuti dzenje lija lili pa mtunda liwonongekaso komaso ziwero zithanso kubwera mtundu wina ujataka mboti timakumba kuika miyala osavindikira kungokumba kuika miyala mavuto ake ndakuti mtundu umenewu umakhala ndi mavuto fa umafunika nthawi zonse kukonza miyala ija likakhala nthawi tichotse titsuketsuke tikape tibwezetsenso ndiye ngati ifeyo tili otanganidwa ndoti dzenjeje likhoza kuyiridwa komaso ngati miyala imene tayikayo si yabwino imathanso kugumukira momwe muja kukhala ngati doti ndoti dzenje limene lonso latani lawonongeka kuipa kwina kwa dzenje limene tikhoza kukhala nalo limene longokumba kuika miyala ndoti ziweronso zimatha kubwera mafukula miyala ija fa imakhoti madziso pa akuwonekere ndiye kuipa kwake kwa dzenje limeneli dzenje lijatakamboti timakumba ndikuwaka ndi njerwa ndikuikaso miyala kuipa kwake ndikoti limafuna ndalama zambiri takambapo za njwera simentiso imafunika kapenanso manga ofunika akagwire ntchitoyo ndiye pakulowa ndalama zochuluka zimene zikhoza kukhala ngati kuyipa sinanga kupeza kwa ndalama nkovuta kuipa kwina ndikoti ngati omanga sadamange bwino mkatimo simathanso kugumukire mjiko pachimene tamanga cha njwera mkati mwa dzenje muja kuipa kwina kwa dzenje limene tifotokoza ndija lokumba kuika njwera kuwaka mbalimu kuika miyala komaso nkuika chivindikiriro cha konkriti chimene chiso chimakhala chitsanzo china cha dzenje limene tikhoza kukhala nalo padirawo dzenje limeneli ndi kuipa kwakeso kuipa koyamba nkoti limafuna so malo ambiri kuti tipange dzenje lalikulu bwino ndikuika thambi zake zimene madzi akachuluka pa dzenje lapakati azipita mbalimo timati tikhozotika ndi miyendo kandi ngalande zimene timakhala pa dzenje limeneli limafunanso njerwa simenti komaso nthawi imakhala itali kuti timalize kumanga dzenje limene tikunena la konkriti komaso limafuna ndalama zochuluka zedi kusiyana ndi maenje amene tafotokoza
anthu kumudziko amanga dzenje limeneli logweramo madzi kapena kuti pachizungu soka wepiti ubwino wake ndiwotani kwa anthu amene ali ndi kadzenje pa njigo wawo
ubwino wake ndoti tikamakha ndi maenje amenewa ndoti tikupewaso matenda amene amabwera chifukwa cha ziweto kapena chifukwa cha umve umene umachitika ngati pa dzenje kapena dirawo lilibe dzenje lotayikiramo madzi pamakhala ziweto zimene zikhoza kubwera zofuna madzi ndiye ngati pa njigo pathu palibe dzenje ziweto zija zimakhondo sambira paliponse kapenanso ziweto zija zikhoza kusiyako nyasi zimene zikhoza kukhalira m'madzi ife tikagwisa ntchito madzi aja akakhala kuti akutiyambitsa matenda komanso tikakhala ndi dzenje lotayira mu madzi ubwino wake uno ndoti pa njugo paja pamakhala posamalika bwino madzi sakhala otayika paliponse madzi amakhoto onse akulowa mu dzenje muja ndati pamakhala powuma nthawi zonse komanso pabwino popanda ziweto chifukwa ziweto takambaka kuti zimakonda pamene pali chithapwe ndiye ngatibe dzenje ndoti pamene pazimkhala ziwero mwachitsanzo nkhumba zimakonda pamene pali chithapwe ndoti zikabwerapo tikhala ndi madzi osalongosoka pambeto ake zisambirapo zisiya ndowe zake ndoti ifolo titunge madzi apa mchigo tikhozokadwala ifoti madziwo sanatetezedwe
pazose zimene mwafotokozazi mungauze uthenga otani kwawo amene panjigo wawo palibe dzenje logwerapo komanso awo amene panjigo pawo pakali pano palika dzenje kabwino kogwerapo madzi pamene tikusiyana programu ya lero lino
ndikungowalangiza anthu amene ali ndi mijigo koma alibe dzenje lotayikirapo madzi ngofunika kuti akhale nalo dzenjelo kuti madzi amene azitayika samangogwera padera chifukwa amati kupewa kumaposa kutiza ndiye ngati tikhala ndi dzenje panjigo pathu tikapewa madenda ochuluka kusiyana ndi kuti tisiye njigo mene ulibe dzenje tidzingo madzi azitayikira pachithapwi ndiye ndikuwalimbikitsa kuti akhale nalo dzenje lotayikiramo madzi panjigo pawo losamalika bwino limene nthawi zonse pakambakatunga madzi sipazikhala madzi ongoyenda mosadziwika bwino komanso kuwalimbikitsa amene ali ndi mayenje kuti awasamalire ngati afunika kukonzedwa azikonzedwa mofunikiramo kuti dzenjelo lisawonongeke koma lizikhalabe lolimba lopitira kugwira ntchito mpaka nthawi zonse
thokozanso kuti mnalola kuti tidyeze nanu pano pobweretsa mudzi wathu mpaka imeneyi ya umoyo wathu zikomo kwambiri bweretsanso ni dzina lanu komanso udindo wanu
ndide Baisa Jalunda ndimapezeka kwa nkonkha mlangizo za chitukuko
mfumu yakulu ndani
Mavwere Mchinji
zikomo kwambiri
zikomo
ameneyo anale Manoza Ndonda kucheza ndithu ndi amayi Sajalunda mlangizi wa chitukuko kuchokera mdera la fume yakulu Mavwere kufotokoza ndithu mitundu komanso ubwino wa soka waypit pa njigo wathu overa chofunikira kwambiri tizikhala limodzi mplogramuyi ino ngati muli ndi manga kapena mafunso tumizani uthenga wanu pa nambala iyi 0994 725 011 ndibwerezanso nambalayi 0994 725 011 ndiye bwanji kwa lero mundilole kuti tisane pomwepa programu ya moyo wathu cholinga chake ndikupeleka umwini wa mijigo kapena kuti madrawo kwa anthu omwe amagulitsa ntchito mijigoyi mpofuna kuonetsetsa kuti aliyense akumwa madzi abwino programuyi akukoza ndi awayilesi ya mudzi wathu ndi thandizo la ndalama lochokera ku bungwe la Japan International Cooperation Agency JICA mogwirizana ndi boma la Malawi ndipo mofika ndi lachiwiri nthawi ya 11:30 mawa ndikubwerezedwa loweluka 2:30 masana mumakhala ndine Vesta Junga komanso ndi nthokoze mkozi wa programuyi Emmanuel Zandonda ndapita
namaye zawononge madzi ina mambo zawononge madzi kubona yapa alufuna madzi alufuna madzi amwere mankhwala alufuna madzi amwere mankhwala wababedio alufuna madzi wababedio alufuna